Team. Pele mzina la tate, ndila mwana, ndila mzimu hoerwa. Ambuye akale nanu. Analolera kutaya moyo wake chifukwa chofuna kukulumusa tonsefe chifukwa chofuna kukulumusa dziko lonse lapansi anayiwalira zaye yekha koma anayang'anira ubwino wa anthu ena Ambuye Yesu akutipasa chisanzo chabwino munyengo ino pamene tikupemphera mowirikiza pamene tasala pang'ono kulowa mulungu woyera kuti nafenso ngati ana mulungu pamoyo wathu tsiku ndi tsiku tizilolera kuzunzika kuvutika chifukwa choyang'anira ubwino wa anthu ena tithe kulolera ifeyo kupereka moyo wathu kupereka zinthu zathu chifukwa choyang'anira ubwino wa anthu ena pakati panopa mdziko lathu lino tikuziwa zimene zikuchitika kukalonga komanso tikuziwa zimene zikuchitika kumwera kwa dziko lathu lino kumene abale athu osiyanasiyana akuvutika thandizo lathu kuzipereka kwathunthu pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kwa iwowo kuthandiza kuna kuti ubwino wawo ukhalepo monga ifenso tofuna kuti tikhale anthu aubwino mu njira zosiyanasiyana ndife anthu ochimwa pamaso pa Ambuye Mulungu timakanika kuzipereka kwathunthu kulolera kuti tife kuti anthu ena akhale ndi moyo wabwino chifukwa chake kumambiro kwa nsembe ya misayi tenti kwale ndi kumpepesa Ambuye Mulungu atikhulukire machimo athu ndikulolera Mulungu wamphamvu zonse Ambuye mulichitire chisoni.
Yesu
Kristu mulichitire chisoni.
Ambuye
mulichitire chisoni. Tipemphere. Mulungu Atate amphamvu zonse. Tithandizeni ife ana anu kuzama moyo wathu wauzimu pochita ntchito zabwino nthawi zonse. Tiyang'ane pakati pathu anthu osiyanasiyana amene akusowa chithandizo chanu. Monga mwana wanu Yesu Khristu anawathandiza poonesera moyo wachifundo, ifenso tichite chimodzimodzi. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu.
Mau ambuku la mprofeti Ezekiel. Ezekiel 37 ndime ya 21 mpaka na 28. Ine Ambuye chauta ndikuti ndizawaitana Aisraeli kuchokera kumalo awo au kapolo pakati pa anthu a mitundu ina. Ndidzawasonkhanitsa kuchokera ku mphepo zinayi ndi kuwabwezera ku dziko lawo. Ndidzawasandutsa mtundu umodzi wa mdzikomo ku mapiri a Israeli. Ndipo adzakhala ndi mfumu imodzi yokha. Sadzakhalanso mitundu iwiri ya anthu kapena kugawikana maufumu awiri. Sadzadzipitsanso ndi mafano awo ndi zinthu zina zonyansa kapena ndi zochimwa zawo zina zilizonse. Ndidzawapulumutsa ku machimo awo onse ndipo ndidzawayeretsa. Motero iwowo adzakhala anthu anga ndipo ineyo ndidzakhala Mulungu wawo. Mtumiki wanga Davide adzakhala mfumu yawo. Motero onseo adzakhala ndi mbusa mmodzi. Adzatsata malamulo anga, adzamvera mosamala malangizo anga. Adzakhala mʼdziko limene ndidapatsa mtumiki wanga Yakobo, kumene ankakhala makolo anu. Iwowo pamodzi ndi ana awo ndi zidzukulu zawo adzakhala kumeneko mpaka muyaya. Ndipo mtumiki wanga Davide adzakhala mtsogoleri wawo mpaka muyaya. Ndidzachita nawo chipangano cha mtendere. Chipangano chimenechi chidzakhala chawo mpaka muyaya. Ndidzawakhazikitsa ndi kuwachulukitsa. Ndipo ndidzayika nyumba yanga pakati pawo mpaka muyaya. Nyumba yanga idzakhala pakati pawo. Ineyo ndidzakhala Mulungu wawo. Ndipo iwowo adzakhala anthu anga. Apo anthu a mitundu ina adzadziwa kuti ine chauta Aisraeli ndinawasandutsa oyera, chifukwa chakuti nyumba yanga ili pakati pawo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Nyimbo ya Salimo. Tiziyankha kuti chauta adzawasamala monga momwe mbusa amasamalira nkhosa zake. Verani mau achauta, inu anthu a mitundu yonse. Mulalike mauwo kumaiko akutali ambali mwanyanja. Mulungu amene adabalitsa Aisraeli adzawasonkhanitsanso. Adzawasamala monga momwe mbusa amasamalira nkhosa zake. Tiyankhe. Ndithu chauta waombola fuko la Yakobe. Adawapulumutsa mavuto amene sadakatha kutulukamo. Anthuwo adzabwera akuimba mofula pa mapiri a Ziyoni. Adzakhala osangalala kwambiri chifukwa cha zabwino zochuluka zochokera kwa chauta. Tiyankhe. Anamwali adzavina mokondwa. Achinyamata ndi okalamba omwe adzasangalala. Kulira kwawo kucha ndidzakusandutsa chimwemwe. Ndidzawasangalatsa, ndidzawakondweretsa, nkuchotsa chisoni chawo. Tiyankhe. Nyimbo ya mthenga wabwino. Chifundo cha Mulungu. Zoipa zanu zonse zakale zimene mudachimwira ine. Mukhale ndi mtima watsopano ndi nzeru zatsopano. Chifundo cha Mulungu. Thank you.
kuwangana za kupa Yesu.
Ambuye akare nanu. Monga da lembera Yohane woye ra.
Yohane moto 11. Kuyambira ndime ya 45 kulegeza 57.
Ambiri mwa anthu amene adabwera kwa Maria adaona zimene Yesu adachita ndipo adamkhulupirira. Koma ena adapita kwa Farisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Apo akulu ansembe nda Farisi adaitanitsa bungwe lalikulu la Ayuda nafusana kuti titani pamenepa popeza kuti munthuyu akuchita zozizwitsa zambiri. Tikamlekelera chomwechi anthu onse adzamkhulupirira ndipo Aroma adzabwera nkudzationongera malo athu oyerawa ndiponso mtundu wathu. Koma mmodzi mwa iwo dzina lake Kayafa amene anali mkulu wa nsembe wonse nchaka chimenecho adauza kuti inu simudziwa kanthu konse ayi. Monga inu simukuona kuti nkwabwino koposa kwa inu kuti munthu mmodzi afere anthu onse malo mwa mtundu wathu onse kuti uwonongeke? Kwenikweni tu sadanene zimenezi ndi zeru za yeye ka ayi. Koma popeza kuti anali mkulu wa nsembe onse nchaka chimenecho ankalosa kuti Yesu adzafera mtundu wa Yuda. Tsono osati kungofera fuko chabe, komanso kusonkhanitsa pamodzi ana a Mulungu amene adabalalika. Kuyambira tsiku limenero, akulu aja a Yuda adayamba kupangana zoti amuphe. Nchifukwa chake Yesu sankaenda poyera pakati pa anthu, koma anachokako napita dziko limene linali pafupi ndi chipululu kumudzi wina dzina lake Efrem. Ndipo adakhala kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake. Chikondwerero cha Pasaka chija chinkayandikira. Choncho anthu ambiri ochokera ku midzi adapita ku Yerusalemu kukachita mwambo wa kudziyeretsa. Pasaka isanayambe. Ankamufunafuna Yesu. Ndipo pamene adasonkhana mnyumba ya Mulungu ankafusana kuti kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi monga yeuja abwera ku chikondwerero kuno? Koma akulu ansembe nda Farisi anali atalamula kuti aliyese akadziwa kumene kuli Yesu awadziwitse kuti akamgwire.
Tenga wa Ambuye.
Awadziwitse kumene ali ndi cholinga choti akamugwire. Akamugwira tudziwa kale zotsatira zake kuti amutani kodi amuzenge mlandu ndi kumupha. Ichi chinali cholinga cha Ayuda akulakula nsembe ndena onse amene samagwirizana ndi malaliko Ambuye Yesu ndi zimene Ambuye Yesu amachita. Tili kumapeto kwa nyengo ya lenti ndithu, ndipo tikulowa mu Holy Week. Mawalino tichita shaka mwana wa Davide walowa mujani mu Yerusalemu. Pamene tuchita chaka chimenechi ambiri ama ganizira zoni na kutemuina basi awagadenga ufumu uja takadu ulosera uja osadziwa kute urenga ufumu ugo mkozo ziga eti sadziwa ife pamene mwina takati kupunzira kumva mawa Mulungu pamene tikulowa tsopano munyengo imene yoyera la Mulungu loyera imeneli kumapeto ndithu kwa nyengo ya lenti kodi nthawi yosei takhala tuchita zotani takhala tikumvetsetsa za moyo wa Ambuye Yesu malaliko ntchito zawo pakuoneka kuti pakati pa Israeli kusavetsetsa kunali maguru maguru ena sama vetsa mwina chabe za ufumu chabe kuti kodadza kukwaniritsa motani koma ena sama vetsa ngakhale ndi mawu omwe amene amalalika ndi ntchito zomwe zimene amagwira nchifukwa chake tikuona mawalero akutiuza magawo osiyana-siyana amene amaoneka kuti anthu sakuvetsa za Ambuye Yesu tisanafotokozere za munthenga wabwino mawu oyamba nene Ezekielo watifotokozera kuti Mulungu adzayika Israeli pamodzi ndipo adzakhala ndi mfumu imodzi Davide ndipo sipadzapezeka so ugana so kwa mitundu ya kapena kuti maufumu ayi ndipo izi amadziwa kuti zodzakwaniritsidwa ndi kubwera kwa Ambuye Yesu muthenga wabwino Ambuye Yesu ali pakati pathu abwera alalika zimene adabwerera kuti alalike ndipo ntchito zabwino agwira lero tikumva kuti ena sana zivetse mpaka aupanga kaupota mutani amupe koyambira kwenikweni anena kuti ataona kuti anthu ambiri akumukhulupirira zitachitika zija zoti amukitsa Lazaro kwachani kwa kufa chifukwa pamene pachokera nkhani imeneyi amukitsa Lazaro kwa kufa anthu ambiri adamba kumukhulupirira uyu ndi mneneri uyu ukhangati mpulumutsi yemwe yachonjezedwa ndi mwanadi wa Mulungu uyuyu anthu ambiri adamba kumukhulupirira tsopano chifukwa cha sanje out of jealousy akuluakulu achipembedzo cha Chiyuda anayamba kunena kuti munthu uyu achuka kuposa ndani zophunzitsa zake zichuka kuposa za ndani za ife tichitepo bwanji pamene paakuluakulu ndiye msonkhano waakulu uja anapanga uja ndipo tikamatengera zambiri akuti msonkhano waakulu umenewu adaupanga pa tsiku lachitatu pa tsiku lachitatu ndipo nchifukwa chakenso timayamba nyengo ya lenti pa tsiku lachingati prosesi dzakhalako pa chinayi nthawi zonse mpachani pa chitatu tsiku laukaupo woti apha Ambuye Yesu masautsa afuna ayambike ndautana kuti kodi koma ni mmene amukhulupirira anthu kuti tipeza mwayi bwanji kuti timgwire aliyense amene tumuona kuti ndi wambali yathu timpatsire tuthenga chifukwa nkhani nyota aliyense wambali yawo anampatsira tuchani uthenga osati wina aliyense munthu kungolengeza kuti kulikonseko mukamuona mutiuze ayi mwina mwakamuone ndi ambali ya Ambuye Yesu awauza koma onse amene ali ambali yake adawauza kuti mutiuze timugwire ndipo wansembe wanzeru kwambiri anena kuti inu simukuona chinthu choyenera nchimodzi kuti tichite munthu mmodzi ndi bwino afe kuti apulumutse anthu ambi ambiri mawu achiduleru ndi amenewo munthu mmodzi afe kuti apulumutse anthu ambiri iwopo nena amanena za mzinda wa Yerusalemu satiwonongera ayuda satani saphedwaso yayi munthu mmodziyo afe basi angereza amati principle of lesser evil loko panseu madriver ngiwona kuti mwanyamula chigulu basi wina akayenda zoposaposa kuko chidule nchani mmodzi apite ambira atani apulumuke principle of lesser evil ndenzi mene adani naso Kayafa koma amanena Mose zindikira kuti akulosera zimene Mulungu amenena kwanili kuti madalitso akudzera pakufa kwa Ambuye Yesu kufa kwa munthu mmodzi apulumutsa anthu onse lero mwachidule mawasi atophunzirapo chiyani chinthu choyamba umodzi umene wanena kale Ezekielo kuti tikufuna onse akhala amodzi ndipo mfumu yawo mmodziso umodzi. Umodzi mumpingo mwathu umaonekera nthawi ndi nthawi m'malo ambiri mbiri. Tikamati Eglesia Katolika. Woyera wapa malo ponse. Zochita zake zimo? Ndivera mpingo umodzi. Eglesia Katolika. Woyera wapa malo ponse. So enza kuti pali zambiri pafufu mwina zose. Timachita ngati chimodzi mo? Misa uli kunoku ku Malawi. Kaya opita ku Botswana, kaya ndi ku England, kaya ndi kuti nchimodzi mo? Zika siyani kumene kwako ndi chani? Chiyankhulo koma uzika thopa nga kwako connect kuti ukhangati pano na Ambuye mutichitire chisoni. Uzika panga connect ndithu. Ngakhala language sindi kutani? Sindu iva koma pano pa khangati anthuwa nikankhosa uno. Uzika tsatira ndithu. Umodzi. Umodzi umaonekaso mabungwe athu sena siyana amene tili nawo. Ndili ndi mwayi kuti Saturday yapitayi ndinaliso pamkumano wina waukulu kwambiri umene sambiriso ena mwayinu munaliponso. Lejiwete? Ya, yes. Pano tiliso ndi mkumano wa Divine Mercy kondwera ndithu chifundo cha Mulungu. Koma munomu mapemphero amene takhatogwitsa ntchito asiyana kwambiri. Ndima pempera amene ngakhala leji amachita nthawi zina. Sasiyana kwambiri. Chifukwa ikakhala kuona ngati pali kupemphera kuona poti nzama imaliya. Tichulapo ndithu amayendani. Ngati tikupempha chifundo cha Mulungu ndikuona chifundo. Suti aleji atafuna kupemphera kuona chifundo asinthapo iyayi. Apemphera bemene feti pemphera divine chani? Umodzi. Chifuwa chani mabungo sewa kala mbili mbili. Numao neto mozu meneo. Chifuwa jolinga jama mabungo sewa sondichimo? Salvation of all souls. To sefe tikulimbana ndicholinga chimene chishi. Kwa dine kute nitandize pankani ya chipurumutu. Kuta aliesa zabeze chipurumutu. Ndichite chani. Ineo ndona kute bungwe limene ndinga tumigire buino. Kute ineo ndipeze chipurumutu. Nditandize soe na peze chipurumutu. Divine mercy. Ine ndona kuti ndilejiyo. Ine ndona kuti mwina ndipite kwa Akisiyo Katolika. Ine ndona za kuti. Zosezo, emu yake ndimo? Imodzi. Salvation of all souls. Nchifuwa yake tini munu. Umodzi watu umajirita so ngakare siru nyo zedi. Antwami bingo ina mwina zinje njemira nafe. Koma agarulika agarava na jimodzi agangwati tipempire novena. Nde kuti wose nchani? Novena. Tima nina gare, umodzi muli chani? Muli mpavu. Tizisa ngalira umodzi watu mene umoneka. Ndi mpato ya padera imene Mulungu adatipata. Ngati mpingo poyamba. Ngati muntu aliyeso krupilira kashiwiri. Choncho, ngakareso abale atu amipingo yose na siyana. Sizi karazanzeru umai mapa gurungu manyozana. Akatolika, akutika lapeni kwa nsembe. Yeso mesa amashimwa. Ana kuzani kutama kaku meku jago, yeyo nkunina kutisashimwa ndi Mulungu. Ndani. Kwa ni mawa Mulungu, sama ni naso zonina kuti, pamene antu, pali zovuta zose na siyana, bwela ni pamozi mbempele. Zovuta abe, pita ni wakuraja, ampingu. Nipa nani nakuti muzulu lilana mashimwa? Mashimwa. Kala raya kwa B5. Mutu 5. Nimea tu mabilo tukuru. Kama furugoza zosezo. Kama mabeseka ena. Chifuwa funo chibita. Kaya otane ena. Basi aurali gira. Ife mkuma vetila di kuta. Ama ngote soko nezadi kumpingo kucha. I think zona ndizani na wawo. Singa mabilo kwa nsembo kala hapa iyai. Chitanzo jabu ino ni Faustina Woyera amene efendi nkoso yathu. Ama saga chifundo cha Mulungu kulapa kawiri kawiri. Amene mwakamu were ngako zole mba za Faustina Woyera. Muzaona kuti ndi muntu mmoja amene di anaonetsetsa kuti pa moyo wake. Chizati promotes anthu fe chifundo cha ndani? Cha Mulungu. Chifundo cha Mulungu. Choncho umodzi wa mumpingo mwathu, umodzi wa anthu ose opembedza uzitani kodi? Uzuonekera. Sintawe yoma nyozana, tito mango nyozana, mkungo tere na ntawe. Mulungu amene mpembeza ndi mmodzi. Ndipo amene aye na kumpembeza moona, ampembeze muzimu, ndicho onadi. Chashwiri, chote tipuzirepo, sigurarelo. Ndijakuti ntawe zina, ndibwino, anthu ena akamati nenera zoipa zimene ife tudziwa kuti sinachite mulomo wake zinthu zonzabwino ndithu muzauza kuti pitirizani kunena ndithu mwalengeza kaya mukalengeza pa TV kandi pachani chifukwa mukachulukitsa kulengeza munichulukitsira madali tauzana zano kuti ngati mmanijeda mmatani pa zabwino zimene mmachita munchulukitsira chani hausena amenewa hausena amenewa mundichulukitsira madalitso Ambwe Yesu anthu ananenezera zambiri mpakana pofika kumene kuti tingo wapha osadziwa kuti pakuwapha akagonjetsa mdani wopsha kwambiri cha ifa mulungu akuwapatsa madalitso ochuluka panthawi imene akuzuzi adani awo akonzera chipo ndengati pala adani osiyanasiyana amene ife timakumana nawo kaya woti timaona timadziwa timamva zimene anenazo Muntima mwathu ifeyo ngati tudziwa kuti tuchita zoona muzingoona kuti pitirizani kalengezeni paliponse loko kalemba pa newspaper pamene muchulukitsa munichulukitsiraso ineso machani madalitso timpempe Faustina Woyera amene ali nkhoso yathu azitipemphera chifundo cha Mulungu Atate nthawi zonse ndipo azitithandizanso tosefe kuti zosowa zathu zonse na siyana zimene timakhala nazo zifikadi pamaso pa Mulungu mwa Yesu Kristu Ambuye athu amen
Mapemphero a Kristu
abale podziwa kuti tosefe timasowa chifundo cha Mulungu timafunitsitsa kukhala pafupi ndi Mulungu tiyeni tipereke mapemphero athu kwa Atate athu ndi mitima ya chikhulupiriro chonse
tipempherere asogoleri a mpingo kuti alondoloze anthu awo njira ya ungwiro posata maphunziso ndi zisanzo zokoma zimene Ambuye Yesu anatisiyira mu uthenga wabwino tikupemphani
Tipempherere atsogoleri a mayiko kuti asenze udindo wawo mokhulupirika ndi modzichepetsa potsata ubwino wa anthu awo tikupemphani
Tipempherere mabanja onse a Chikhristu kuti alele anawo bwino powaongolera nzeru sawo ndi mitima yawo pachiyambi pomwe ndipo kuti awaphunzise kupemphera ndi kukonda Mulungu tikupemphani
Tipempherere dziko lathu la Malawi kuti Mulungu atichitire chifundo munyengo zowawitsa zimene tikudutsamo pa nthawi ino miliri ya matenda komanso ngozi za namondwe tikupemphani
Tipempherere utumiki wathu wofalitsa uthenga wa chifundo cha Mulungu kuti upindulire mizimu ya anthu ochuluka ndi kuwafikitsa kwa Yesu mpulumutsi wathu tikukupemphani
Tidzipempherere ife tonse amene tabwera kuno kudzapemphera kuti Mulungu mzimu woyera azititsogolera mzochira zathu ndipo tikhale okhulupirika kwa iye pakusatopa kufalitsa uthenga wa chifundo cha Mulungu mwachikondi komanso mopanda mantha tikupemphani
Mulungu Atate chifundo chonse tikupereka mapemphero athu ndi nkhawa zathu zonse mʼmanja mwanu podalira chikondi chanu ndi chifundo chanu chopanda malire mwa Yesu Kristu Ambuye athu
Nyimbo number 75
Ndi kubwera
Kuti
Kuti mbingo uye
Passo sato.
kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate yamphamvu zonse. Mwajifundo chanu Mulungu alala mphamvu zonse, landirani zopereka zathuzi. Nsembeyi titandize kukhala anthu achifundo ndanzathu pamwe wathu wasiku ndi tsiku, ndikuabweresa iwo pafupi ndinu, mwa Yesu Khristu Ambuye athu.
Amen.
Ambuye akhale nanu.
Kwezani
mitima kumwamba.
Kwezani Ambuye.
Thokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona ali nkofunika ndikuyenera ndikudindo wathu ndichipumuso chathu nthawi zonse ndi pamalo ponse kuti tikuthokozeni. Ambuye atatoyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya kuzera mmasauso otipulumutsa mwana wanu, dziko lonse lapansi lalandira mtima wovomera ukulu wanu wamuyaya chifukwa mphamvu yodabwisa ya mtanda. Tsopano mwaulula chiweruzo chanu pa dziko lapansi ndiponso mphamvu za Khristu wopachikidwa pa mtanda. Choncho Ambuye limodzi ndi anjelo ndoyera onse ifenso tikuvomera ndi chimwemwe ponena kuti ndinoyera ndi Ambuye kasupa kwera konse tapulanani tsono tumizani mzimu wanu woyera kuti asike ngati mame pa mphaso zathu zino ndi kuziyeretsa kuti zisanduke thupi ndi magazi Ambuye athu Yesu Khristu. Pa nthawi imene iye adaperekedwa mwa ufulu wake adavomera masauso ake adatenga buledi nakuthokozani ndikumunyema nampereka kwa ophunzira ake nati, landilani ndipo dyani nonse popeza kuti ili thupi langa lomwe lizaperekedwa chifukwa cha inu. Chimosimosi adatha kudya adatenga chikho anakuthokozani nsondo uchipereka kwa ophunzira ake nati, landilani ndipo imani nonse popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi achipangano cha tsopano ndi yosatha amene adzasiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. kutsa. Pakumbukira imfa ndi kuuka kwake tupereka kwa inu pulete wa moyo ndi chiphwaya chipulumutso ndipo tikuthokozani kuti mudatiyesa oyenera kufika pamaso pano ndikutumikirani tipemphani mudzichepetsa kuti polandira thupi ndi magazi a Khristu mzimu woyera tisonkhanise ndikutisandusa amodzi.
Mukumbukire Ambuye mbumba yanu yobalalika pa dziko lonse lapansi ndipo mvikitse chikondi chake pake penipeni ndi mudzi ndi Francis papa wathu ndi George akipisiku kwathu ndi asembe onse.
Mukumbukirenso abale athu amene adakonali ndi chiyembekezo chakuka kwakufa ndi onse omwe adamwalira mchifundo chanu alandireni mukuwala kwa nkhope yanu. Tabora nanu mutichitira ife chifundo kuti pamodzi ndi Virgo Maria mayi ya Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake ndiponso apostoli odala ndi oyera onse amene adakomera inu pasi pano pa mibado ndi mibado nafenso tikhale oyenera kulandira nawo moyo wosatha ndikukuyamikani ndikutamandani kudzera mwana wanu Yesu Khristu.
Kudzera mwa iye pamodzi naye mwaiye inu Mulungu Atate yamphamvu zonse limodzi ndi mzimu woyera ulemonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha.
Momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso posata maphunziso a Mulungu tikunena mosaopa kuti Atate athu muli mmwamba
ufumu wanu uze kufuna kwanu kuchitidwe monga mmwamba chonchi pansi pano mutipatse chilero chakudya chathu chalero mutikhulupirire chipezo chimwasatha monga
ndipono musefa mbuye kwa zoyipa zonse mwa chifundo chanu mutipase mtendere pa masiku athu ano kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse pamene tili kudikirira mwa chiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Ambuye Yesu Khristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusirani mtendere mtendere wanga ndikupasani musayangane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu ndomwe kufuna kwanu mupase mtendere ndi umodzi inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse.
Thank you.
Naka akankhosa ka Mulungu nayo amene amachosa machimo a dziko lapansi ngodala ife tonse amene adayitanidwa kuphwandula kankhosa.
Yeah. mufumu. Ambuye tabwerani
Oh,
mulungu adala mphamvu zonse ifanano tikuthokozani chifukwa mwatipasanso zaulere zanu kutera miyambo yosiyanasiyana imene tikuichita tsiku la lero mawu anu amene tawamvawa ukalistiya umene talandirawo masakramenti osiyanasiyana amene tawalandiranso tsiku la lero ndi nsembe ya misa tayichitayi zonse zizitiyerese kwa zoyipa zathu zonse yomwe uneneri wa Maria Vrigoyera amayi a Mulungu amene timawalemekeza tsiku la lero ndoyera onse akumwamba nsembe iyi tithandize kulandira chaulere chotifikisa kumwamba mukhale nafe ndikutiteteza kuzoopsa zosiyanasiyana mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Akudaliseni Mulungu amphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyerwa. Pitani ni mtendere wa Ambuye misa yata.
Ulemu chaplini athu komanso ma chaplini onse amene mwachoka ku madinare ulemu a chairperson a divine mercy muno mu archdiocese yathu apostoli tonse amene tabwera pano osaiwala macheya aku madinare ku madinare konse kumene tachoka mlandire ulemu wanu. Ino ndi nthawi ya zolankhula. Zolankhula zathu sizambiri, atilankhule ndi anthu awiri. Cheya athu apa diocese ndipo iwowa adzutsa a chaplain amenenso atsekere zonse. Pa maulemu naiwala tili ndi masisteri athu okondeka mlandireso ulemu wathu ulemu wanu pamene mulipo ndaona lero tadala kwambiri masisteri pafupi zipani zonse zili muno Sisters of Charity of Ottawa koma ndaonanso makamera iti materesiani ali muno iya timuyamike Mulungu tetatiye ndimuombere mmanja. Choyambirira chimene ndili nacho choti ndidziwitse fandanena kale zolankhula ndi anthu awiri ine ndizanga ndizidziwitso poyamba panjabo tili ndi malonda ama golfshirt komanso ma t-shirt ndi nsalu ndikhulupiraso ndi mabuku amene timagwiritsa ntchito ngati awa ndikhulupirira ngati awa aliponso panjabo tiapeza amene akuyang'anira pamenepo. Chidziwitso china ndichoti mibando imene ili muno tagwiritsa ntchito ndimakatenga kuholo tikangotha tikupatsidwa 10 minutes tonse tithandizane kunyamula mibando imene tikabwezeretse kumene tinayitenga chifukwa pa dziko pano palibe wina woti angathe kutithandizira kukabwezeretsa mibandoyo ndetu kupatsidwa 10 minutes tikangotuluka muno tinyamule mipando kubwerera nayo kuholo chonde tichite zimenezo paja atiphunzitsa kuti tonse tizichita umodzi ndi umodzi uyambe kuonekera pa ntchito ngati imeneyi dongosolo la njira ya mtanda monga na fotokozera poyamba paja ndi ngokumbutsa kuti tizikhala okonzeka pamene tikupita ku phiri amene atitengere station 1-2-3 ndi anchinji dinale ndi anchinji dinale musakatalikire muli poyambirira achiwiri ndi amaula dinale amene mutenge station 4 kulekeza 6 ndipo station 7 kulekeza 9 ndi anzathu akuntimoera dinale, ndipo station number 10 kulekeza 12 amene atitengere ndi alikuni dinale, ndipo amene atimalizire ndi adowa dinale amene mutenge station 13 ndi 14. Ndiyepo bwerera tinazolowera nthawi zonse tikamabwera tikatha zonse aliyense chilake chilake kumathamanga kumatatiyeni pobwerera tiyende bwino komanso pobwererapo ulendo uno tonse tiyenda ndithu limodzi ukutikuyimba nyimbo za masautso pasapezeke wina oyamba za madulira pobwerera njira yomwe tinadzera ndi njira yomwenso tidzere mpakana tidzafike kuno kumene malo amene tinachokera nde kuti ulendo wathu tikhala kuti tamaliza fopo malizira ndi pamene ansembe athu adzakhale akutipatsa madalitso pomalizira ndiponena kuti kulapa kukhala kukupitirirabe ansembe ena mwina tienda nawo panjirapa ena atsaliraso konkuno kulandira sakramenti lakulapa tikhala tikulandirabe kwa anzathu pazifukwa zina mwina sitingakwanitse kuti tikwezeke kuphiri tikhala ndi special arrangement yoti njira yamtanda mupangira mtchali chimomuno mapemphero enanso anu apadera achitikira momuno ndiye musakhale ndi nkhawa kuti kodi ifeyo poti sitipita tingokhala chete ayi tikhala ndithu ndi dongosolo limene lakonzedwa kuti titsale muno pomalizira ndipemphe acheya kuti mubwere mudzalandire ndi kuthokoza anthu tsiku la lero zikomo kwambiri acheya person
Yesu ndi wabwino nthawi zonse ndi tipangeno slogan yathu pemphero lathu la divine message Yesu 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 zikomo kwambiri moni atumwi onse apostoli onse choyamba tithokoze mulungu ndi chifundo cha mulungu chimene chatifikisa pamalo ano kuti pezeke msiku la lero pamalo ano tisazitenge for granted kuti muna tinaganiza tokha ndi mwini wake mulungu anafuna tizakhale pano tithokoze a chaplain athu Father Likucha kusogolera mwambo wa nsembe ya misa lero tithokoze Father Kubalasa amene ala dini komanso a chaplain kudowa dinale ndi amene anali oyambirira kufika pamalo pano mokuti lero mwina alapisa anthu 100 lero akagona anthu pomwe kupweteka ndithu fuasiza machimo athu anthu ambireti tiwayamike tithokozeso Father Chikhasu a former chaplain athu ameneso azipereka kukhala nawo siku la lero komanso a chaplain ku mtima woyera dinale Father Ahiro zikomo kwambiri mukaonesesa mwona kuti ansembe onse amene takhala nawo lero tachokera nawo kunjira kusonyeza kuti akunoko mwina panali zina zovuta zina sitinakhale nawo komanso mwambo umene ukhala kukachebere parish koma last minute I think panapezekanso kuti pali maprogram ena ndiye sizinatheke kuti tipangire kumeneko koma kwathu ndikuyamika mulungu kuti nayenda nsembe folo komanso tiliso ndi a brother singadusapa brother munakalipo brother okay a brother amene atilandira kunoko ku kachebere seminary sikoyamba kupangira mwambo muchali chimuno zaka zambuyo zoti mapangira koma tinazasintha voti mwana ngati titachuluka koma naona kuti achipembezo agwira ntchito yopambana kukonza kuti amene ali panja miyambo yonse isawapitirire tithokoze kuti zonse ntchito yagwirika yotamandika ndi achipembezo athu kuyambira pano komanso kuma dinale mgwirizano umene unaliko komanso kuma parishi nkhani yayikulu imene atipatsa atikumbusa ndikhozanati atikumbusa fuandi zimene timayenera kuziwa nthawi zonse udindo wathu umene tili nawo opezesa ena chipulumutso tisamayi wale kutu utumiku watu nkani yake ya ikulu, nchito yake ya ikulu pamene tukufali sautenga wajifundo cha Mulungu ndikuti anthu alape atembenuke kupeze saa nzatu, kupeze saifa ine yake chipulumuso ndeti kakakuti tilindi nzatu odi muna alipasogolo kukira nchito imenei tateni tizimu limbigisa tisakaye ngata Yuda aja wa Farisi aja mine sota mvera mwale walero amena majiti la nsanjambu Yesu ife jizika ndi chilako lako kuna kodi yeo uja kukwani sabwanji kupanga zimene zija ineso difige ba levo imene ali muntu uja malomo mwese la nambuyo I think ndi zazu utenga wakulu umene tibwerele nao ngata tumiki mutumiki watu kumaso ndi mafuna kutali Yese akawerenge wana Korinto mutu wa 4 verse ya 1 mpaka 2 ndi ali Yese akalembe mawu amene ali pamenepo akasungeka ni mbaiblo mwake kaya kama atapa friji kaya kama atapa wana Korinto 4 mutu wa 1 mpaka 2 ama nena kuti akunena kuti andu tengo meo ndofunika kwambiri facha zose zimenati gawira nsembe atu lero Mulungu mwajifundo chake anatipatsa nchitoi nchito yake ndimene tanena ijet yopezesa ena chipulumuko kuchulutsa mizimu yoti ifike kwa Ambuye Yesu nchifukwa chake sititaya ntima taganiratu nchito zose zochititsa manyazi zimene anthu amatsata mobisika sitichita kanthu monyenga kapena kupotoza mawu a Mulungu ifeyo apostoli a divine mercy ndi zimene tizilakalaka nthawi zose kuchita chachukuluso chimene chatichitikira chaka chino choti tiyamike Ambuye masistere ine pamene ndikunena ndikuyankhula pano ndakhapa ineyo kupalishi kwathu tabwera ndi masistere atatu ndipo takunyadirani koposa imene manong'onezana nda nzanga amene nakhala nawo amanuzati ifenso tabwera nawo athu awiri nde takhala ngati tikushayinirana shayinirana anda amatron athu asista zikomo kwambiri kwa iwo amene sakwaziwa amatron athu asista imani anthu samazoti nda amatron mu divine mercy amatron athu andi from nchinji dinari moda nchinji sanabwera amasiye sinduzwa ngati lipo dinari imene yabwera opanda chaplain amene abwera amasiye ifeyo akumaula dinale nanga sa chapule na diocese ndakumaula dinale ifa chapule na thundo omwe ndamene tabwera nawo so, a chapule ni ndimafuna kuti muone mene ikuyakira moto divine mercy sovan ndeta fika no nthawi ija yoti manena kuti shame the devil tuone kuti tabwera bwanji it's just unfortunate kuti anthu ena ali panje koma ali panja apo tiziwabe kuti mungonena tena ali panja ndizovomerezeka ndithu ndetiyamba ndiyene akakunoko ku nchinji dinali titayima ansembe athu atione kuti kodi moto kuyaka bwanji wa divine mercy ku nchinji dinali taombere manja atuluka ndithu ndidi chikhupiyote naso ali panja tisuntile no ku likuni likuni dinale tone ali kuna tipasa nambala taombere manja anabwera mochedwa pang'ono nde kuti ambira ali panja akuti abwera 240 nde kuti mabasa abwera mochedwa aja taombere manja amaula dinale maula dinale titayima tuona asembe athu tabwera bwanji taesesa maula dina sikukondera twedi ena naiwalo kuzimbira nthungululu okha ife tazombera mmanja tokha tiliso ndi adowa dowa dinale tione kuti adowa dinale tatuluka bwanji takunyadirani takunyadirani pasala dinale yanji ntima oye amene wathingi nde kuti sanabwere ngati tachita kwayo ntima oyera dinale atayima ntima oyera dinale tione ayi taombe zikomo kwambiri nde tifuna ku executive kuti mutitumizire manambazi kuti dinale liyonse kunatuluka anthu angati kuti tizowe kuti kunabwera angati Masister sitivutika ndikunena masister ndisanamizane mwati chinya chaka chino sitimembekeza timembekeza 4 or 5 koma pano poti umangoti kangochauka duku tikangotayo duku divine mercy edu moto kuyaka ndiku masister komweti ndeti sabwerere so mbuyo nchito imene tinalonjeza a bishop wathu malemu a bishop malemu aziyaye kuti udindo amene tufuna kutenga mu diocese kuti anthu azizwa kuti kuli divine mercy tinasanka nchito yosamalira moyo wa masistere makamaka akakhala kuti pali matenda komaso zikativuta kuti atisiya timenera kuzipereka divine mercy kutuluka ndithu kukafungatira ndeti samayi wale makamaka mapalisha amene tili mphepeteso mwa zipatala fanthawi zambiri zimachitikira kumeneko apapa kunali kungokumbusa tili ndi programu imene inatuluka ya chaka chonse iyi plana yathu ndikofunika kuti asogoleri nthawi zonse tizoona kuti kodi plana yathu ikunena chani ndabweresa zokwanira kuti ndipase asogoleri osamadinale akaperekeso kwa matcheya onse kumapalishi kwawo kuti azisata ndondomeko imene tikuyendera chaka chino ndechonde tisayiwala asogoleri kutenga programu imeneyi komanso tinatumiza pemphero lodalisira chithunzi pa chaka chachifundo monga tikuzuwa tonse kuti tikulowa mu Holy Week kenako Easter kenako siku lija timalidikira tonse lija kwambiri mu utumiki wathu chaka chachifundo Divine Mercy Sunday ndeta tapereka pemphero limene tikapereka kwa nsembe yathu limenenso anzathu magwirisa ntchito konse podalisira chithunzi chimene chimadalisidwa siku limeneli ngati sitinafike sitinalirandire chonde tikumbusa asogoleri kuti atigayire pempheroli tikhale nalo kumapalishiko kuti pamene tikukonzekera chaka chachifundo novena yathu yachifundo imene kuyamba Friday pa Good Friday tatieni tikhale takonzekera zonse bwinobwino zithunziso tabwera nazo poti chithunzi sichimakhala chimozi timakana zoso zathu zimene timadalisisa pa siku limeneli nde kunjako tili nazo ndithu amene angazifune ku gulu lathu timagulisa 400 kwacha timafunika lisa zikhala nazo mnyumba mwake makamaka chodalisa pa siku limeneli jala chaka chachifundo nde tatiyena amene tinakonzeka panjaposo tizipeza zimenezi chinaso chimene pomaliza chimene ndimafuna ndinenepo siku linaso limene tili naloso lonyadisa pambuyo pa chaka chachifundo tipanga kumaparish aliyeso kumaparish kwawo chifukwa ndi mbali ya evangelization ngati chibalaliso kwa ife kuthandizanso anthu paparish kuti aziwe za chifundo cha Mulungu fake timapanga kumaparish mena natilangizira asogolera mpingo so siku lina koma limene tukagumanaso ngati gulu ndi pa chaka cha Mai Maria aku Fatima a day with Mary tukapangira ku St. Benedict kumponera nde a dean a chaplain tukubwera kwanu pa 13 May tukubwera ku dinale ya mponera ya doa sorry dinale ya doa timakhala ndi siku la Amai Maria tikaenda nawo ndithu Amai Maria kwakonda mbuyo samasangalala ngati tukukonda amai yawo zakusogoloko tizakakumbusa naso kumeneko koma chiyembekezo ndi chakuti mmene tatulukira kunoko mmene atikumbusira kuti ndi mpingo wa chiyanjano timapanga zofanana mu Divine Mercy timapanga zimozi tikakumaneso kumene kuja ku St. Benedict Abbot kumponera mu dinale ya doa kuti tikakhaleni mwambo umenewu wa Mai Maria posirizira penipeni ndithokoze kwa nonse chifukwa chakubwera kwanu Saturday imakhala siku la busy koma aliyense wavomera kuitana kupena anaitana ambuyeso nasankha kuti tiyeni mukakhale nane mu siku la lero tiyamike Mulungu kuti anatipasa chaulere chimenechi komanso tipitirize kupemphera kuti kumene tikupitiriza programu imene yasalayi yokakwera phiri ambuye akhale nafe atiteteze ndipo tirandire zaulere zimene tabwera tikuyembekezera fukwa aliyense kuno kwabwera ndi chiyembekezo zaulere zimene tikuyembekeza tizirandire ndithu ndipo tikazirandira tibwerere nazo tikagawire anzathu zikomo kwambiri pano tipemphe a chaplain athu Father Likucha kuti atiyankhule thank you so much
slogan yathu ija Ambuye Yesu Ambuye Yesu Ambuye Yesu ndikulizani ndi acheya kutokoza Mulungu pa zonse zimene tazoona tsiku la lero. Ndifuna nditokoze inu president athu komanso executive committee yanu yonse ndi masabu committee onse chifukwa cha zonse zimene zachitika tsiku la lero. Ntchito iyi sikuti yangoyamba lero, inamba pambuyo kubwera kuno kachebere kuzakumana ndi anthu akuno kachebere kuti zonse ziyende bwino chonchi tikuti sikomwe kwambiri tenta wambireni mmanja. Nditokoze mwapadera inu nonse amene mwabwera kuchokera m'malo osiyanasiyana. Father Maxwell amandikumbusa kuti kodi mu divine mercy mulibe anthu akusalima dinale, mulibenso anthu akumadisi dinale? Tabwera ngati madisi dinale, salima dinale ndi ntchito ina imene ili pa programu yathu chaka chino nkhani yokhuzana ndi evangelization. Kunena kuti kuma disdinale tikafikeko, ku salima dinale tikafikekonso, chifukwa sibwino kuti tikapezeke ku nzuzu, tikapezeke kusomba ku mangochi pamene lilongwe ino sinatani timalize kaye lilongwe kena katipite chani kwinako. Kusesa munthu mayamba kusesa mnyumba mwako heti kena kukasesa nyumba ndani yaena. Ndeno ndikudziwa kuna kuti amene akuyang'anira za evangelization ntchito ilipo posachedwa panabwera konkono kachemere kumeneso afalisa uthenga ngati umene ndipo tili ndi mamemba atsopano ndi ntchito imene tikhala tikuyigwira kuti konseko tifikireko. Mwapaderanso mwalo mwa nsembe onse ndi masisteri titokoze chifukwa cha mphaso zosiyanasiyana zimene mwapereka pa nsembe ya misa tikuti zikoma kwambiri. Mwambo umene tachitawu ndiwofunikira kwambiri pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku ifeyo ngati apostoli. Taona zigogo amene abwera tili nawo limodzi momuno onsewa akutisogolera ifeyo kuti izimene tikupangazi nzofunikira kwambiri. Tiziyamika Mulungu, kuthokoza Mulungu. Mawu ena apadera amene ndifuna ndinene ndakuti kumapalishi kwathu kumene tachokera tizigwirizana ndi asogoleri apapalishi komanso ansembe athu. Gulu lathu si gulu la opposition, lonena kuti anthu azitidandaula papalishi ayi. Tikhale anthu omvera zimene asogoleri athu kupalishiko ansembe athu akutuwuza. Ngati ndi mavuto awiri atatu nchifukwa yake tili ndi chapuleni tinali ina iliyonse otithandizira kuti zovuta zija zikonzedwe mosavuta. Tili limodzi eti ndiye ndikufunanisa bwino zonse nyengo yopambana ya Mulungu woyera komanso ya Pasaka ndi zonse zimene tikuyenera kuzichita tizichite moyenerera. Mulungu akudaliseni zomwe kwambiri. Sajimozi joka takwirizana ansembe kuti pamene ena fetizipita kuphiri Father Steve Chikasu akhala momuno kwamene atapangeso njira mtandamutimo momuno ndamina ngafuneso kulapa momuno. So Father Steve Chikasu akhala momuno ena fetikhala tikubwera nawo phiri zikoma kwambiri.